Yeah, I go by the name Bravo Leroux. Kodwa ndinguta Bravo kuwe. Ndingatsho nangomso. Yeah.
Hey, yo, this is crazy, bro.
Finally, ndikundaba mlonyeni. Ngokigama lami walisaphela emehlweni. Indalo kaYehova yenzeke emhlabeni. Oko ndiyabulela kwazinyanya zinganiflatheli. Ithizane zam nandiziphepha endleleni. Xa ndigilana nabo ndingabajongi emehlweni. Bazofuna uzithola esikolweni ndiphelephi. Ndibagejekise nyani ndingabaxeleli kuba I always knew nandishaya ngale way. Anokwazi ukugqithisela xa ndithathe nansi plate. Better le ndibuze inyani till my stomach aches. This is all I know, there is no other way. Benyanzelekile ngxamekwano ndizinikele. Benyanzelekile njengedyani ndizicingele. Benyanzelekile ndifokase kule way. Ndiyabulela kukumedi kuba zange nditshitele. For for only hope kuba zange natyelwa. I can only imagine xa notyelwa enye rapper. Ndibe ndiyila rap ndikhalutyela ezinye rappers. I know kokaloku isitima sam singaphela. Bulela njengemandi zange ndiphele kwikona. Zange ndiphele ndikola, zange ndiphele ndisola. Ngoku kujonge kumba ndithemba likhona. Bomi bam i-oxygen kwamatshita aphelelwe ngumoya. Cela uphakamisa iklasi phezulu apho sizibone. We are here to celebrate get our children. Bethi soze sibophe. Cela ugcine iklasi ihleli phezulu. Sibambane sonke. Stand as a sun like the Vasco. Danke asibonge.
Zip.